ngihlalana ngibhekene nokhanda shisa khanda liyaklapha ngizodinga i-firefighter uma ngizomcisha uma sixabene isuke ijampile ngizozwa ngento ngasisho uyangiphanisha uyangisabisa and lezo nhlungu ngiyazizwa emaphathini uphathe igoni sehlathini eyakhe ijondo usanokushaya ipack sethu ubhathulele yethu ingcosi emphakathini useyingozi lamuleke lakhe igconsi kumele ugade impela phela lona ungibele lakhe igodi angenze njani uma ngase ngibambe ngimjwelele shuthi ngalala phandle ngoba nje isibhaxa singifanele ngivele ngimele emnyango mese ngibuza ngini nozanele isitifa sibeke phansi lapho ngiyazi impendulo ayilindele ukhanda shisa imama elithandela ubusuku ikhaladi kodwa nacabana uma ukhuluma isilungu ngisho nami ngisefe ngiphethe iqhwini onokuthwala amabhungu manje nginga nakumina ziyakhala uma ngingabuya ebusuku
no 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 lo mntwana ukhanda shisa ukhanda limtshelo wakhe lo mntwana ukhanda shisa no 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 lo mntwana ukhanda shisa ukhanda limtshelo wakhe lo mntwana ukhanda shisa
ile nhlobo engakhuzeke nolaka bambiza uphuma silu uyashaya yenze funa ukususa uchuku neconsi ngisho ngimkhuza kalalelu nenkani akancane ukufika endlini engashilo endlini ufika nje udakiwe ethi ufuna ukudla ulambile lapho esuka khona kadlile uthi ubehamba nabangane abarong bashaya indawo endleleni wayisola intombazane kuye ekuseni ngo-4 iqhakama wayini ideshi ne-vodka uvusa uye ekuseni ibhenging le door ethi nobani lapho vula wemfor engene bheka amakhabethe netoy ethi ngikubamba ngenye imini uyayisola